Bwana Kayumba murakomeye cyane.
Muraho muraho.
Watubwira muri make uko polisi yagufashe uri kumwe na Ntirutwa Théophile. Ese yabajyanye hehe?
Mu kudufata badufashe nyine n'ubundi bari banze gufata ba Boniface n'abagrasido abayobozi ba FDI kuko jyewe nari ngiye kureba Théophile ngo mubashe kuvuga turebe icyo twakora ngo dukore ubuvugizi kuri abo bagenzi bacu. Njyewe twaje guhurira Sonatide turimo tuvugana kuko haza imodoka ebyiri bagira batuba dushobora tuguye miswi badufata aho batujyanye ntabwo batujyanye mu buryo bumwe batujyanye mu buryo butandukanye Théophile bamujyanye mu modoka nanjye banjyana mu yindi noneho banjyana iyo bajyanye kuri sitasiyo ya Remera ubwo niho naraye kugeza mu gitondo mu masaha y'urukerera ubwo nibwo bageze barandikura bambwiye ko nyine ntabwo bagomba kwemerera nk'uko bari bantumije rero ntabwo nari kumwe n'abantu bose cyangwa se abo ba Boniface narindi aho ngaho njyenyine ntabwo twari kumwe.
Hanyuma ntabwo ugeze umenya amakuru cyangwa se aho Ntirutwa Théophile aherereye cyangwa aho afungiye?
Ngira ngo nyuma nagerageje gukurikirana ndetse mvugana na abayobozi ba FDI barimo Ukeye ndetse n'abandi bantu bagiye bavugana n'umudamu wa Théophile Ntirutwa twaranavuganye bisanga mu by'ukuri bitoroshye kumenya aho ari gusa amakuru namenye ni uko n'ubundi nyuma muri icyo gihe nari mfungiye aho ngaho ho kuri sitasiyo ya Remera bo bajyanye na Ntirutwa Théophile bajyanye iwe bagezeyo baranasaka ubwo rero nta yandi makuru arenze kuri aho ngaho nziko ntabwo nyine bamujyanye ni nk'uko bamuvana aho ngaho nyine mu gitabo kuko n'ikigenge nari kuri sitasiyo ya Remera ntabwo twari kumwe ngo menye ibimeze bityo kugeza ubu ngubu nanjye nta makuru mfite kugeza nyine kugenda dushakisha tubaza abantu twaba tuzi bashobora kumenya ahantu ari kugeza ubu ntabwo twari twamenye.
Naho se ku bijyanye n'icyo polisi y'u Rwanda yaba ibashinja bo hari icyo ubiziho?
Urumva ntacyo mbizi kuko ntabwo twabarijwe hamwe rero njyewe ibyo namenye nibyo byo ku ruhande rwanjye bambajije igihe ku ruhande rwanjye bambajije icyo namaze ku buryo nzi ku bintu ikorera FDI babwira ko ntamenye imikorere ya FDI kubera ko ifite umuyobozi cyangwa se icyo nabafasha nabahereza kontakiti ze bakaba ariwe babaza noneho bambaza ku mikorere ya FDPR babwira ko ibyo ngibyo biri rwose mbizi ariko ko ntacyo nabatangaza ntafite n'amategeko yunganira kubera ko aho nayo ntabwo nari naje gutembera nagiye mu buryo bw'amategeko mbuga ko nyine niba nagize icyo ntangaza ari kuba ari umunyamategeko yunganira noneho ikindi bambajije bagejeje kumbaza ngo ku buryo dukorana n'abantu bo hanze babwira ko nyine nta gisubizo kimwe nabahereza mu gihe cyose atari umunyamategeko yunganira byarabaye ari umunyamategeko ibyo byose ibyo bashaka kumbaza ko ntabwo nabasha kubona ibisobanuro nibyo bagiye bajya ku ruhande baravugana cyane ko bari abantu baba bafashe ndetse n'abambazaga bari bambaye imyenda ya sivire kuko yibaza kuba bari bambaye imyenda ya polisi nibura bari kumenya amazina dore ko imyenda yabo mbamo ntacyo amazina yabo ubwo bamaze gukora akantu gato n'akanama nibwo baje noneho barambwira ngo ningende ntahe ngo njye gushaka uwo munyamategeko mvuga ngo noneho ngo ubwo nzamuzana ngo nibaze neza nibwo nzamuzana ryari batugenda nyine atubwire nitumukeneye atuzane nitubwire tuzagutumaho.